Selector Magcast.
No fla. Nele.
Yo, huu ni Richie G kutoka ATL Entertainment na nahanga na DJ Supreme King.
The Mix King, DJ Supreme King.
It's a big man thing. The one I name Black Angel representing for DJ Supreme King, the street boss, outer deep entertainment. You don't know, you know the thing already. Boom.
Selector Magcast. Selector Magcast. Selector Magcast 0741620590.
Mulei mukamba, ni kama mbanga vile nimewasamba, nimewakumba, nimewaweka bamba, ni blanda, kumalizia madawa kwenye kanda. Kama ni mbaya basi ni blanda. Kuoga viti sana jo kupiga pamba. Nasikelele basi nasikujigamba. Asanta vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chini na kupanda. Vile unacheza uko viti umeweza yoyo nzuru umependeza weni wale jo watata. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo take it down luo. Take it down luo, take it down luo. Cheza kidogo take it down luo. Mudogo. Mudogo, mudogo dogo tingika mudogo. Mudogo, mudogo,
my boy.
Mudogo dogo tingika mudogo.
Ni nai boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wezi nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So take it down luo ushajua what it is. Usidali mami wendio nominee.
Ayo DJ Supreme King.
Take it down. 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 Take it
wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. Amenigusa, amenijaza maupendo. Oh, amenishika taka moyo sisi. Wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. Amenigusa, amenijaza maupendo. Oh, amenishika taka moyo sisi. She wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. Amenigusa, amenijaza maupendo. Oh, amenishika taka moyo sisi. Oh yeah, yeah.
Yele mze, ananibania, ananiachia, akinipa kidogo mina changanyikiwa. Ananibania, ananiachia, akinipa kidogo mina changanyikiwa. Nibe yo, 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 te, nibe yo, yo, yo,
mama.
Nibe yo, 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 te, nibe yo, yo, yo,
mama.
Your beauty make a bad man, then me cross this border. I go risk carry tons in me shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy your body, body, body.
Select a you can follow on Facebook. Select a manga.
I'm trying to get you many yoga. Now me willing to man in a vote to man in kohoi, hoi. Bend bend them well from America. Smile like Rihanna. Nilipo kukuta ikuwa kesi kujuana. Honey mwangu mefika like my banana. Mimi na wewe kwetu kwetu wida kupeana.
Come on, oh yo.
Black Angel representing for DJ Supreme King, the street boss, outer deep entertainment. You don't know, you know the thing already. Boom.
Drop it.
Put over them cross, put over them sickness, put over them struggles.
I pray and run them evil away, blessings my way. Pray that proclaim somebody pray.
Say you care, all of them my friend them don't care. Friend them today, but we see.
My God,
oh my God. Put over them problems, put over them cross, put over them sickness, put over them struggles.
I pray and run them evil away, blessings my way. Pray that proclaim somebody.
Select a manga. You can follow on Facebook. Select a manga.
Say you care, all of them my friend them don't care. Friend them them there, but we see them. Clean out and good that we see them. Chant a prayer for them, not criticize them when they see them fall. Remember them today, tomorrow, Tuesday, and laugh at them.
1-620-590 Selector Magas. Selector Magas.
Educate upon this thing, brother, sit down. Mm-hmm. We have to bond down every negativity where we see them go round.
Somebody pray.
DJ Supreme King.
Leave me, I swear.
God over them problems, God over them cast. God over them sickness, God over them struggles.
I pray around them, evil away. Blessings my way, pray that proclaim.
Achungula. 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 Achungula.
Ochungulonde o dance style bichi. In a suit two manze mafisi. Kunja beggar, then come heavy. Bounce fiti, hadu kai cheesy. Ochungulonde o dance style bichi. In a suit two manze mafisi. Kunja beggar, then come heavy. Bounce fiti, hadu kai cheesy.
Ini anada bada one for the youth. East and West wanacheza nayo. Ini moto weka pasikando.
Tiki, tiki, toki, 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 tiki, tiki. Toke, pole, pole, puki. Dunda, dunda, nayo, nayo. Tiki, tiki, toki, 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 tiki, tiki. Toke,
ayo, DJ pole, Supreme pole, King. Puki.
Dunda, dunda, nayo, nayo.
Ochungula.
Isa, Isa. Isa, Ochungula.
Ochungula.
A King go save.
Show my best and Korean. Yeah. Si body kit and Korean.
Yeah.
Korean bila mawe. Show my best and Korean. Show my best and Korean. Yeah. Si body kit and Korean. Yeah. Mimi na Yesu tu Korean. Yeah. Ni Korean bila mawe.
DJ Supreme King.
Si body fitness ni Korean. Show my best in Korean. Yeah. Keep on the fitness in Korean. Yeah. Mimi na Yesu tu Korean.
Yeah. DJ Supreme King.
Yeah. Mimi na Yesu tu Korean.
Select your best in Korean. You can follow on Facebook. Keep on the fitness in Korean. Yeah.
Mimi na Yesu tu Korean. Yeah. Ni Korean bila mawe. Show my best in Korean. Yeah. Keep on the fitness in Korean. Yeah. Spiritually in Korean. Ni Korean bila mawe. Masolu na exercise ndo masoli na grow. Bulb una switch on ndo bulb ina glow. Bomb una set ndo ina explode. In short ni you reap what you sow. So swali ni what are you exercising? Kama ni pangu madatavu na bad things. Yesu ndo lie, bora uhai. Bila ye utadai, mbona ni lie. Kama sija show yangu iyo dosi die. Uda kufitina, hapo sikai cheki. Salvation ndo nime hold on tight. Mimi ni Korean.
The Mix King, DJ Supreme King.
Show my best Korean. Keep on the fitness ni Korean. Mimi na Yesu tu Korean. Ni Korean bila mawe. Show my best ni Korean. Keep on the fitness ni Korean. Spiritually ni Korean. Ni Korean bila mawe.
Mini boy wa mtaa lakini bado ni Korean. God kushinda maweng. I praise him daily ata na sheng. Ni uwezi nipata kwenye game. Madonna exercise daily nasoma Bible. Nishike wa then get pen na Bible. Nyanike song ya God iende Bible. God anani lift higher kushinda pilot. Mawimbi ya kija misitishiki. Mini kona Yesu mina feel fiti. Kristo njiwe misishiki. Nikorien bila maweng.
Mina exercise.
Show my best and nikorien. Kibody fitness nikorien. Mimi na Yesu tukorien. Nikorien bila maweng. Show my best and nikorien. Kibody fitness nikorien. Spiritually nikorien. Nikorien bila maweng.
Maso una exercise no maso ina grow. Balbu una switch on do bulb ina glow. Tom una searching do ina explode. In short, at you reap what you sow. So swali ni what are you exercising? Kama ni bangi mano utavuna bad things. Yes undo lie, bora o high. Bila ye utadai, mbona ni lie. Okay, show my best ni korie. Mapero la makuzo ni korie.
DJ Supreme King.
Ni korie mbila mawe, korie mbila mawe.
Fire, 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 eh.
Nikoria bila
dogo,
mawe.
Dogo, 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 rich, eh. Baga, 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 ding, ding, dada. Fire, 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 eh. Dogo, 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 rich, eh. Baga, 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 ding, ding, dada. Kila shetani na moyo wake, moyo ninisha kuchagua. Kuna wengi wanawake, ila kwako natulia. Kipikita nifanya ni kuache, moyo wangu sharidhia. Enda popote ni kufate.
So let her magash.
You are so different.
Milene.
Wala siwezi teleza.
Kila shetani na moyo wake, moyo ninisha. Kila shetani na moyo wake. Kuna wengi wanawake, ila kwako natulia. Kipikita nifanye ni kuache, moyo wangu sharidhia. Enda popote ni kufate.
Fire, you're my fire. Tuwe sote forever.
Milele, no way. Wala siwezi teleza. Ni mimi na wewe, na vilo livyo pendeza. Na chizika na wewe, nina nguvu ya pweza.
Uwe ni zaidi ya fire. Fire, fire, fire.
Za matembele, wala hutaki baga. Tukikosa mchele, ukosa wanadaga. Hauko kama wale, wakupenda chapa. Kwa kutandika ulale, tuasongeza masa. Nataka
tuwe sote forever.
Milele na we, wala siwezi teleza. Ni mimi na wewe, na vilo livyo pendeza. Na chizika na we, nina nguvu ya pweza.
Uwe ni zaidi ya fire.
Fire,
fire, fire, fire.
Haya, 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 haya.
Uwe ni zaidi ya fire.
Fire,
fire, fire, fire.
Haya,
haya,
haya, haya, haya.
Fire, fire, fire. Fire, you're my fire.
Selector Magas.
Katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Shetani aniandama, ndo maana nilikimbia. Katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama nina dance kama David, na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamju niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na
zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na zikwembe, zikwembe ya Yesu, zikwembe, zikwembe niko na
DJ Supreme King.
Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali. Ananijaza na mashida mingi mingi. Anataka ni mkane Yesu wangu.
Oh yeah, oh yeah.
Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali. Ananijaza na mashida mingi mingi. Anataka ni mkane Yesu wangu.
Oh yeah, oh yeah.
Wanipa nguvu kama Samson. Na niko na wisdom kama Solomon. Nina dance kama David. Niko na imani ka Abraham. Shetani amejamu niko na Yesu. Hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejamu niko na Yesu. Hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na
Ni kudare tukikata kakota. Saito na seli mashida ni kutoa. Pusha juju, Amy nita okota. Katambe, katambe.
DJ Supreme King.
Zero seven four one six two zero five nine zero.
Sina baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoa. Pusha juju, Amy ni tokota. Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zizi manare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubuff, nina chief kef tu. Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyunyo ziko sete za kigwava tu. Ni baringa kikam ni ma 6 inch tu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja tu kama tenu mahaswa wenu. Ringa kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, na ngoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja fidana. Kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mbwe sedakar. Wananitaras kwa sababu mihuban. Uki washa das, tunasetika bedi. Ukinipa bang, tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika, toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza. Tumenga acha katambe, katambe
sana.
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale, pale. Akiweza si unajua vile si ufanya. Acha katambe, katambe. Baby girl, we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance yako. Acha nizame, nizame.
Wapi?
Washa ziwake, ziwake. Acha zibambe, tubambu.
Lazima.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Saito na sele mashida ni kutoa. Pusha juju, Amy nita okota. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende.
Selector Magas.
Wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika zima wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Shika zima wacha kabambe.
Tukishika pemi 1 mini ko sawa. Sutu na jua zipendangi madrama. Nikipita mtawa na faya machali.
kutipitao. Wana anza kutipitao. Kutipitao. Woja anza kutipitao. Kutipi, kutipi. Unapiga choma tipitao.
Tipitao. Usitoke kwa flow, kwa flow.
Tipitao.
Baki na usigo.
Usigo.
Tipitao. Mnatia mayoyo.
Yoyo.
Tipitao. Yoyo. 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 Yoyo.
Yoyo.
Yoyo.
Yoyo. Yoyo.
Yoyo. Yoyo. Yoyo. Yoyo. Yoyo.
Matipi, tipi, 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 tipi ta.
Na 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 tipi.
Leo ni matipi ta.
Na 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 na.
Tigeza matipi ta.
Ele ele ele. Matipi, 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 matipi ta.
Shika pemi one mini ko sawa, sawa. Natoka ile kambi ya power, ya power. Machali wanataka mikugawa. Wanajua niko na da 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 dawa.
Dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor, kinik mtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes imevuma.
Supreme King
Banana Mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma na sidika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Bakana. Hapo nyuma na sidika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza.
Selector Magas.
Hapo nyuma nasibika mnafika mnafana mana pana unaipana unaipakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
DJ Supreme King.
Mwadi pala nazi nyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando atapo machapo
kuomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ranofu upaka na joto.
Panana, minayo bas tunapakana. Hapo nyuma na sidika manapanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
DJ Supreme King
Shandana. Kani mlena inabidi ya weke lawama. Toka tiki tiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Anda wota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani?
Panana, minayo basi tunapakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Pati meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza chori jama tapata pandani ya buu. Tonda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna na daisha mbako bigi kamepewa. Tonda na dadi andai ura ura don don. Tonda na changi anguai uya uya don don. Lapo na kazi anguai uya uya don don.
Panana.
Yo, duna ni kuduna, duna duna mbaka che. Yo, duna ni kuduna, duna duna kifate. Duna duna bila kupa, duna duna kibate. Nasi duna, duna, duna ni aku.
Mangua ima shards za ule pedi. Izo ni nomanza marasa kwa na dredi. Juti jipulizia sana ma weekendi. Piga puff kila mtu ana medi. Teka toto basi mulete kwa bedi. Teka toto basi mulete kwa bedi.
Magash.
Teka toto basi mulete kwa bedi. Ukiweza teka teka kini kini. Lakini uchunge jepa kwa mbukiti. Unapika show badai una dedi.
Ah, Wakanda tena.
Selector Magas.
Bam 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 bam.
Yo, duna ni kuduna, duna duna mbaka che. Yo, duna ni kuduna, duna duna kifate. Duna duna bila kupa, duna duna kibateng. Basi duna, duna, jindo niya kudunda. Duna ni kuduna, duna duna mbaka che. Yo, duna ni kuduna, duna duna kifate. Duna duna bila kupa, duna duna kibateng. Basi duna, duna, jindo niya kudunda.
Niko mangua ima shards za ule pedi. Izo ni nomanza marasa kwa na dredi. Juti jipulizia sana ma weekendi. Piga puff kila mtu ana medi. Teka toto basi mulete kwa bedi. Ukiweza teka teka kina kendi. Lakini utungejuka kuwa na ukedi. Wo unapika short na badai una dedi.
Jima bazusu na juwa si warasi. Tulisare kuchoma nyaru za das ah. Ni mashas kuwizi pesa otas. Figa toast toka wine kwa maglass eh. Ule mkoba manza mebeba maas. Kawe mjanja joa baby finyagas eh. Jomejibeba majegi mandina plus. Iyo puna ni nebiti ya bypass.
Yo, duna ni kuduna, duna duna mbaka che. Yo, duna ni kuduna, duna duna kifate. Tuna duna bila kupa, tuna duna kibateng. Basi dunda, dunda, jindo niya kudunda. Duna ni kuduna, duna duna mbaka che. Yo, duna ni kuduna, tuna duna kifate. Tuna duna bila kupa, tuna duna kibateng. Basi dunda, dunda, jindo niya kudunda.
Napendo kimwagika juu kama jinda kuteka. Kuzitoka, kuzitoka, mtindo flani juu ya mkeka. Niliandika izi mstari mkuwe muna serere. Na walezea no mutuwe malinye mtatuweka. Mukisikia tu wakanda mnatutest kwa kalenda. Ni kwa nini munoliza, kwa nisi tulijisunda. Hiyo mcheza kupandana, nyizi dini tukupana. Mkimaliza mtatupata kwa ofisi ya Wakanda.
Niko single, baby nda kumingle. Wacha maringo, shika tubo lingo. Una kango, nitakubaiya bango. Wacha stingo, ishike na mfango. Jubo bimi na trend, no mana mina spend. Adi kwa bed, imagine to the end. Minta kubend, ulambe mchulu meng. Mr. Pretend, mimbaka wa mi friend.
Yo, duna ni kuduna, duna duna maka che. Yo, duna ni kuduna, duna duna kifate. Duna duna bila kupa, duna duna kifate.
Supreme King.
Mulina muru kumpenda, mana wenye upendo. Don't be closer, unijaze upendo. Sewa ya mumiza, leo ninde wa kamoyo. Wenye ya tundoa, we uwe nguzo. Cause who finds a wife, finds a good thing. Give me wisdom to protect this love. He who finds a wife, finds a man's prayer. This is my prayer, a man's prayer. Cause she's saying yes, I cause she's saying yes, I this is my prayer.
Selector Magas.
This is my prayer. Kamweka kwangu mikononi, nakuomba busara, nisiwahi mwacha kizani. Nitakuwa msimamizi na wake mlinzi, nambembeleza akitoka machozi. Ila ni mwanadamu peke yangu siwezi, kwenye yatundo we uwe nguzo.
Zero 0741620590.
He who finds a wife finds a good thing. Give me wisdom to protect his love. This is my friend.
DJ Supreme King.
Kaipo kiti basi guza minyo. Imeshika basi wacha finyo. Mufisa leo bwana ni manginyo. Kwenye maoki na pia mayo. Wakila lisha
Wapebe tena.
Kaiko fiti basi guza minyo.
DJ Supreme King.
Kaiko fiti basi guza minyo. Ka imeshika basi wacha finyo. Mufisa leo bana ni manginyo. Pomye maodi na pia mayo. Wakila lisha makula ni wo. Bez ni vela na ngem ni wrong. Adi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia doi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeus nionyeshe nani baba. Tutondei si anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifaa. Upea tosheke yo vile nafaa. Namba nane achore figa. Na ako trupa na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akitekwa moro iza. Nasikicha funda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba cha mama. Sia mangeuso napenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mobweli genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama cha baba vile unanishika joi na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka.
Selector Magas.
Jo lakini naitaka. Rukuruka kwenye bezu ngusha haka.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rambosa ndo tucheze kalongo.
DJ Supreme King.
Ni mudogo mbozi mbole tulisa. Nishawa piga mboka na nishawa malisa. Na kama kuna swali unataka ulisa. Maata ya kasi sisi ni kutulisa. Na kama ni mavela bado tunapulisa. Nisaini ya kitambo na imewa malisa. Hakuna kujichota na hakuna bandisa. Tuna chesa telesa telesa antwisi. Chesa telesa telesa antwisi.
desea, toki man desea, umanga telo mo. Toki man desea, kudika mandiko. Toki man desea, bikunda telo mo. Toki man desea.
0741-620-590.
Mamita, nimejisunda tupa kona na ngoja maneja. Sedo tumetisha sana kumehalibika. Mayday, mayday, leo Johnny payday. Na usinite bash yako kakuna mababy. Mini ule musei wakumalisia. Yeo bakitu ni hewe memkatikia. Na hii ni time yangu sicheki na mambota. Usiku niko studio weu kwa dozo na ngolota. Nima hit after hit vile tunawabonda. Na ibo heji na gumbo wea pana ulisa.
Tukimalisea, tukimalisea, tukimalisea. Toki malisea, kumanga kelomo. Toki malisea, tutika mandiko. Toki malisea, ikuenda kelomo. Toki malisea,
angalea, agena lozea. Cheki cheki biti machwa yana bazea. Ebu nozea, utena kazia. Bolanga sibiti no yolanga tabia. Nelili igana to isunga katitu. Nina mabesa maingi na nena kele tu. Nikete njingi zinene lebo ya sabuko. Nenzepe mboki zinendigwa chigwa ninyo kwa. Didingi da, didingi da, didingi da, aye. Didingi da, didingi da, didingi da, kaze. Didingi da, didingi da, didingi da, aye. Didingi da, didingi da, didingi da, kaze.
Toki malisea.
Supreme King.
Bada bim bada bim bada bim bada bim bada
za shosho bila lisumbuka kwa soko wala futoka ukoka sasi watoto wa songo sano hori ya tandogo so na shukuru niko sawa so mina vimbada eh. Na mpasifa kama kawa so mina